Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare tati lewru avril la hitane 2024 yambe sappo e jeegom de bilke silmay chapanay joyi maison de la presse Bamako do nanchino kabaruji de kikin hande woni alisi se fili dambe wonto bugi jande to ardo em gollirdi fu gondi laamu kidal kay gollobe le dido nukule ka ananarda e juude mu em wirfole dido nukule taadi fu sappo e jidi lewru avril garondo hono fu watte la seria bangal portal le lead amendi an haba yarre yeso so wi yoga be ka joda hala han jukitede hakune janyeli di yoga ka holiti wiide rafi portal jata han habe fatima yude le lead amendi wulare chattune beedade ta igol kurangul timmata na tampina sanne korobe le ondo wakati buri fu himbe le gollobe choro nange ngaram beedorade faamu e le yewtere amem onan pal nyaloma hande sakirabe hidi be don sembe kabaruji di min jogani on kiki hande bismillah modom e helade dum kidal to ardo gollirdi fu gondi ton fa yotto chuba fa gollal ondo nokku kanyu enka ana narde juude mu en mirfo region kidal taadi fu sappo jiddi lewru avril ngarondum non holi tiri wiide gouverneur gondo le nokku o mo fama e fi hudun sabi yimbe le noma fa yotto chuba fa wada gollal ondo nokku kanyu enka dilli yude le nokku o an hebo wakati jom dalilu du fu wala e ko be lati sababu ko eggini be le ondo nokku le ondo wakati goto du fu holi tama wiide ardo en gollirdi kewdi kanyu en du wala e gollirdi to noma fa gol la le direction ga kewdi le sahali de amende fa be do fam anni ko draman may ga hebanem do hendo festango Umar Waygalo Ousmane Nyali Bulci
ngodo no dango gouverneur kidal wodi fewde e lamu kobe hanbe gollodi le region gaaji di yimbe wombe le ngalur de kollitiwide beltiki sanne de mi wattu jone be tampi ko ciudu gollir lamu de ngala ton
aya le gollide tawa gollo fay goto wala le mudon directeur o tan tawete don wattunde directeur wala don tawan neddo goddo fu wala don fa lomta don dun an wada tidalla do gollirde dabareji fu piaga yalla jamare de an heba musala e de tidallaaji le gollide gonde le enukuji fu buri communide kabaru yirwere e service ngaji sini an garta an kaani wardu fande fu jama kewde seeda yalla andaran golleji
do gawodo tayri wiide ciudu gollirde antono fu godde fa hande jottaaki to ile iwito hitane 2012 misala dum woni ciudi kuminide kabaru kebe kanya fa yottio lampaji e usuruji non kanko Hamadou Abdoulaye Maiga o hollitiri wiide lamir fed INTM to gawoto
e nous travailler
menen gollobe edin waddana men tidallaaji min kale min kalti min gadi no dango fewde e lam o yalla ebe garta handen dum wadi torre sanne le region gawo le jonti didi jabbide bureau regional windino talkuru himeji mudun yo hokkoyde gouverneur yalla be anan garta sabi jamarande an hasindinibe
mittiteden wiide ngalluje kewde le saha leddi ndi non wori misala nokku no dirtede menaka do lamibe humibe kabaru jande ngala kutti dana wonde yottade yimbe el wonbe tombe du non be kolitiri wiide
sakrabe hedi be ando ono bawi hewdade dido kabaruji fudo hello amen Facebook na do konto Twitter mum no dirta X hono fu watte ya la sariya bangal portal lead amendi an haba nabirade yeso dunki andan be kawruji bidi de sariyaji kanyo en ka holiti wiide joda hala han jukitede hakkune yimbe kanyo e janyeli din yimbe andan be nedda ko kanyo en du holiti wiide lamu lindi han wadde ko waifu yalla na ita latul maud latal sababu haude rafi portal fala wiide lead amendi portal lead amendi an wa hebude lawol na fewde e nyaloma ke inado le annar allah ndu portal sariya bangal portal jambinado nogay lewru fevri ndu landongol waɗama fa ɓeydora ɗen faammo keɗo ɗen ma Umar Waygalo Ousmane Nyali Bulci
farde meɗen haalde kabaru sariya no yimɓeɓe fukkani fondirede kaalene kabaru no jalliniɓe fukkani hawrinirede fa joddo kalda kawra non kanko Mamadou Guisse jangguinowo jande dow dowro o hollitiri wiide o wi noon tan watta so jamare nde fo fota
wallude ɓiɓɓe leydi ndi hedde wawde heɓude hakkille lobbo e dow ɗum so nani justice social fo amairie makko e jokkuɓe muɗum ana mbawi lamdede kabaru towna kabaru wawtawe ɗum laataw hakkunde meɗen e hakkille meɗen golliren ɗum hoolare allah ana hakkunde meɗen nena ɗum ana wawi laatade sababu wallire yalla leydi ndi ana gollira gona allah kawal ana waɗa ley leydi ndi
fodde tanjo gura anda ɗo kabaru neɗɗa ko holliti wiɗɗete ne kani yaltinede ley hen fati fe goto heydine caggal non watta so yimɓele ɓe fo pota e leydi ndi so ponde ko nayri bangal sariya du
sariya potal le mali wawa yaade caggal andimako ɗum woni handen sini a taykiteke jogge ñande fu mi buri jogade tidallaaji faambura e do kebal mubben ñande fu sini andare himbe jogi tidallaaji waawininde koy mubben potal yo wadde fa sukaabe jokkolbe keba golle be jogi be tidallaaji daranade ko reejji mubben ko buri duubi 33
beedo tekititobe kuliti wiide so ni sariya taccira ko no moddiri fa jam e deejere hewte dum yaafa
projet men noddirta dani dali gollidal hakkunde muɗum Oxfam Mali hokki guɓe rewɓe le hewɓe kaaki gollirɗi bangal demal nokkule jeɗɗi to demal maaro watte fedde cuɓaane fa yaha teykoyo ɗum ɗon média tour yehi ñono yiltiike yehi faamuyno golle oodu wuurdi fa ɓeydoroɗen faamu anni ko keƴal amin gonɗo le nokku ɗon Mohamed Cissé wana en do hen festival Maodo Samasiko Soane Ali Bouly
e mbara guɓɓe sappo e go'o rewɓe tottaaɓe gooto fof haɓɓere kaaki gollirɗi lollirɗi galva 180 e wi yuɓna golleeji fedde nde ɗiɗo kaaki latto sababu ɓuytude sanne wattu golle rewɓe ɓe ɓuytan sanne dunno nawtorgol leɗɗe banngal huɓinde yiite keɗana chekna jani kankono yuɓna golleeji syndicat gollooɓe office Niger to ñono toon
le projet a ida
o projet golle ɗo imadara Oxfam baale sappo e go'o kawri e makko kasindi inde kaake gollerde hono fedde jama jigi ndemi dokkunoɓe ɗon golle mabɓe ɓuyteke sanne ɗum laateke sababu du ba defirgol leɗɗe ɓuyto
ɓuñaji ɗiɗon e temeɗen jeɗɗo e capanɗe joyo rewɓe kañe alhaali baali temedere fedde jama jigi ñono ɓeydorgo keɓɓalle ley golle mabɓe maaro keɗɗana Bintou Coulibaly hoorejo fedde jama jigi
meɗen mawɓa kaalisi sini ɓi goto amen ñawi min ɓam min cawrira ɗon min cowdi du engrais ŋaji famin gatta e gabbo ley lewru sini luumo weeli min mbaawi heɓude ko yahata ujunaaji noogay mbiɗen jogii tiiɗallaaji mbiɗen njiɗi heɓude machine gollirɗo
andon wiide rewɓe yogaaɓe e guɓe ñono tottaama wakkati jooni o jannde faamu do golle maaro ley ndeeɗo fedde Mamadou Cissé heɓande ɗum sijo tamani gila seegu
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume Uni kañum Union Européenne et Coopération Espagnole
hakkillaji malinkoɓe ka ana pecci sanne bangal sari bangal sartu kollitaɗo wiide laamu hakkundejo o ana hanno timmudele muɗum bamako ɗo fayitole kedde leydi amen ndi so yoga e guɓe parti politique eɓe ka holiti wiide laamu walaɗo leydi amen ndi ila noga e jeegom lewru mars ɓettindu woɓɓe kañum en ka wana noon yeri ɗum bamako kay kajolo segu fayito mutti woɓɓe ka holiti wiide sarti laamu hakkundejo o ana hani naɓirede yesso e lawotiji ɗi ana heeɓa landinede fa gasa fa ɓeydoroɗen faamu anni koɓe mbiɗo festival Maodo Samasiko
qu'il y a pas d'élection d'accord
mais au fois wote jidi heba ka landinede yobe hultamin wiide kay ñande 26 mars sartado o heba ka hunchede hore ndeno ana hani yudo lebbi jeegom fa lebbi nogo ne bede e wotto so be jidi heddare laamu o yobe njoppa kadle mabbe habitibe en darta laamu ɗum noto sababu kay jelten e kabar transition dumingo ona fi ɗum 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 ɗo yohono ni barejo fuɗɗo mahude galle wiya yuprani golle o ɗum totte barejo goɗɗo wiyata caggal ceɗele ndenno han transition o heddo hinnaade golleeji ɗi transition duuɓinayyi kayju sifa manda gooto sabi anndon to gana ma États-Unis manda yo duuɓinayyi noon ɗini ko njalten le kabar transition
o yewtere amen zoom sur ñalawma hannde o memam alhaali no yimɓelle korooɓe wuurdi kañe ɗati ɗi ɓe jokkata yalla keɓa hoɓude njiyam ko ɓe gattetade hoore maɓɓe fati korka ka tampinaɓe sanne fa ɓeydorane faamu anni ko aissata diara heɓane do hen festango maro way galu
le lewru avril wala fo dulluɗo wulare nde no worri e leydi Mali ndi nokkule goɗɗe ɗum yahan degré capanɗe nayyi e joyi nokkule goɗɗe ɗo jaɓɓo ɗum ndeɗo wulare hawri e korka kañe taƴugol kuraŋaji kamɓe gollooɓe le nangueji ɓeɓe tampi sanne ɓeɗo horoɓe gomɓe dow motoŋaji na e koyɗe muɗen wakkati fatano ɓatti sottoɓe ndiyam ɓuɗɗan kañe ko nandi e muɗum woɓɓe codan ɗan ɗo ndiyam ɓuɗɗan na galasiji jowa e kohe muɗen na gatti e licce fa umna calɗi muɗum en na le galleji ɗiɗo woɓɓe a tan wakkati fa no jogui siyoŋaji ndiyam ana jooro joguiɓe bawɗe ɓe a tan jooɗi le beignoir ŋaji muɗum en gollude yerɗiɗo golleji yoga almamen kolliti wiide neɗɗo wattana ɗo hakkille sanne saabi de feso toɓɓere ndiyam ƴaɓɓike guddol ma na hollita wiide korka maɗa taƴi
ɓe andon ɗon kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga hono no andirɗon ene mbawi hitta ɗiɗo kabaruji fuu de 37 321 ɗo mere mere via mu nandu o gaɗi télésalé application amen studio tamani do play store fande he feni nokku ɗo e seeɗa yewtere amen dana wuuji
gaɗe hakkille ñawo ménagite matama le leydi meɗen Mali
humaniɓe cellal ana darda yimɓe gattana hakkille ɗi sifaji wulare calɗi yorde daane utande fofande suka kanyum e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoral fu do badi dum
nyaw menejit ana daboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu idum waylitoro bangal doyru kanyum e illari
neddo fu jawande yottare suudu doktoral o do nyaw allato dum sababu moddo pikkiri mundu ana wodi ko wawi sakkade o do nyaw menejit ana warredu mere
duyo bataki iuran do en sijo tamani e do gollidal minister humanine cellal
to ugol yo hunde tampinde sanne yimbe hewbe leede amendi le wedunki andan be kawaruji bidide cellal dum ye nukule to wulare satti sanne buri fu matere yimbe gon yimbe to obe leede amendi ka womdati di jokkata yallan heba sawrude nyawmu en o magazine amen nyalo mo hande o mimi hala mudum fatmata ko jo kanye kejabe amen gombe le kiriduji di landini dum anni ko modu samaseku e usman nyalibu le fewni en do he
to diritun wakar juro o wularande yo ko buri degre ngaji chapan na e joy alasan toure tujiki on dadi fa o tampi neddo mawdo sawrude mo
clinics woka
watti soni malan mi jebal liccere wodere mi watte bobbe kinadan samoji jaati feni liccere huna fu nafata ana tampina nga sanna samoy sumbe golla samoji so tuddugo mo satti so malam ya fa doktoroda mi jewi chafaje hitane fu watti kubbu ina wada tan
koron ka kuri mi problem
o do alhali o sababuji mudun na kewi buru fu nange jonte tifu madun fusugol laabi jam ndehuji le kine no holtiri docteur Jacob Jakite mo sudu docteur dire
watte joni nan ana satte sanna wular ana wodi dungu sabdos yimbe hewbe ana tutta ku he e mudunu ana facintina kef e nanal mudun sabi ki ana wulan sanna du ana nato sabbe jogabe ana tutta sun mata matan jom ana han yade docteur yalla anta hududu wadan na tahana pamde chafaje de sifamun andaka sabbe sun tutta ana han yade docteur be wawini ma chafaje holde tatite da jukude
le ngalure kaydun jamar ne huliti sato tujudi ka hulti wiri buru fuf wattu kubbu
nidundi lati ya
mingi mi tukne gotan watti kedun be lotir hotan jamwudan dun dargen ga samboji fesna ta hore mu lotira jamwudan dun darta ko watti fusun tutta hotan anaw kan sana ana tampina fa wala sala sar fa kubbu yalti wakkati fu mingi mi tuttan mi lotira hotan jamwudan du nen daro gota gota dun hewtina kan hor nawore sanna gam yata doktorore
min men teta duk so so konnare
docteur bagayugo abdu lay umar na golla to suudu doktoro serifula kay holti wiide tujugul ngul yu nyaaw wala toke huncere dum hore dum tiida yu yuwi do ala hari tujugul ngul e bi mako
sape ali
tudugol ana wa hebinede chafaje le doktoro won sabun kulleji ko holdi tiida dum be tati won den hore ngin ana men so neddo tuddo yottigande amen do men sukka bubbe kine mudum kulleji yogaji ko natto sabe tudugol mun daro gaso dum gase fe men wa tewne jom chafaje yogaji ko natto sabe do darna dum
sont responsables de ce segment.
Dokotena yogabe dun no itobe ledde balebe pewtata e mudum sabbe be do kay sifaji kewdi jogi bangal darnude Ousmane Guindo e Adama Sey be do fufyo itobe ledde to bankas e banyagara
toujours mo adama denko lobe
watti fusuna to horam ananawa du an holitita mi yogaji wonde hinere jom buuti sene mat dun tan me amma meselan tan hupita dun watti fusuna hupitama yidan yaltan so yidan yalti meda wa sukude hen biral habu yidan daro yogabe du ko e parlarde kan ledde yogaji kawrutina dun suma dun ila enang heba una dun fenni mudun wada hen dudu ana darna tuddugol
bawe uluga adanchu yare
dunka en cellal holti wiide soni neddo tujjike ko buri kay jodda nokku goto heddo dara poufa sede sede ka soni ijam daraki battoto doktoro en dun do timita yetorme den du cellal hande o jarama hiradi en ji cagal joni